www.teamtunesmw.com.
Lelandie undi masule, sindi ngo vaila waubule. Mwina lipo wina wakama kuyanganila, mwina lipo wina wakama kusamalila. Wai kumbali ogo mandibiga, chima foto ndi jane ndiye kongo masuka. Kuzineyo ndiye ndite mango dila, ndiye nkaru zabwela kumanda topa.
Lelo ndi uze, ikufuna ndiziwe. Unakonda ineka pena lipo win. Lelo ndi uze, ikufuna ndiziwe. Bola undi masule, undi masule, kusia nandi kudigila. Bola undi masule, undi lole we, ndikufuna we, ndakonda iwe, ndiende nawe. Kale wa ine, ndikufuna we, ndakonda iwe, ndiende nawe.
Lume nambo fusi lali jandikale, lufuni sisa maya nanga usakale. Mumu maku kondela kondela, ndiye tango vomela vomela.
Mto wachikondi mtima manga upale,
ndikufuna undi lole.
Lelo ndi uze, ndikufuna ndiziwe. Unakonda ineka pena lipo win. Lelo ndi uze, ndikufuna ndiziwe. Bola undi masule, undi masule, kusia nandi kudigila. Bola undi masule, undi lole we, ndikufuna we, ndakonda iwe, ndiende nawe. Kale wa ine, ndikufuna we, ndakonda iwe, ndiende nawe. Ndikufuna we, ndakonda iwe, ndiende nawe.
Aye basta.
Kale wa ine. Ndikufuna we, ndakonda iwe.
Stream and download music at teamtunesmw.com.